Prekane chara ngari babimbyate Karanya bobari ndirite chimo msatya zakora baba wengo pamari nevisibu Chokende nengeri jechu saba satya besara nevareka yopaka vire chimara Eja bakasi nechiba kosi imbiero kumoro nevatani kanda boka marukana Akutuale chiro musima changa chibulaba na yenya bobari bakungisa sure mwanyi konjaba cha kumakubo kabemonde abalala bakubirwa mingi eranga balima na wakawe wazikana pakasa muli mwatabo betusasira mu ngabambi bakomana banali nabaliseki kwateba okufuuka ekyamaguzi nakyo kikaluho n'emyaka olusijigenze nnyo tabalenga emirengo gya dodoba obutungulu n'ennyanya funeka kyanalya bangi nnyo nabaali beeyinza nga bambi bakomolwa embeera embi yali enyamiza ne muntalo zine zitukudde abakyala bakaga ne muntu agikwata n'anywera polisi nayo basangwayoera okumukasa takutyamu ne bwoba wenkanawa gavumenti bakonola nagafaata amazito ne bukiiko buno obulondeddwa zisaluuni zona babetisa era nga bakola zibatenda bali batabyubi woteri kwoteeka n'ebbala byonna babyefuze n'emitanda byabamusaamu bannange bano batabyubi abakyala bakola zibakunga kyokka bamukiza tutiridde nnyo era nnonulabye abakazi okutuuka byantaaga abakazi engeri gye beekolera ekiseera kituuse abasajja okubayitira ku lulwe kwakulaba kufuula wa bigere nga ntitoera lwaki etafuuka nannyirimu nawe bw'olaba ng'oyambibwa ekimala amangi gakoma notandika okugondera etteeka bakugina emirembe gyekyusa kiseera kituuse abakazi okukumbira ettenzi nga yagenda okusasula ebintu eri omulenzi we gw'ayagala okuba omufumeeka sente batandika okkowa omukyala musimba mu dduuka obakuba kitole yalamula byona ebigenderamu omwami yeddiira mu ntebe bwoba omuteganya ntiikanga omukyala gy'obuuza bwaba omugezi ngatandika kusomamu ebyo byakola n'obukodyo bwona butwaliramu bwabanga alina endowooza embi gambya kyekola n'akubba gwe n'akusensebula ogenda okuzibuka otunule ngaoliya kyekola n'ojulira okumutuga obutuzi omukwano okasita guggwawo emisinde n'akyomanga ddawuwe kutandika kwasa akuyita kakufuuyira ngombe sande n'avuga n'otandika okukontola ebimiro kande nebuuza abedda bakayanga ngobadde omuwaddeko olinawo timulabye obuzibu bwe tulimu sente zifuna bannange siyamuzannyo muno wakuwako katodde osanyo mwebaza togayanga oba okunyomerera wano nange mmaliriza ensonga basajja twekube mu kifuba lwakizizebannyo era kati nsaba tufunkubira obuyinza obwettiza tulemeffe okukasuukirwa ebisse abakazi okufuukeza ebisiki ensiiko manyika n'abasajja okubaleka obugali naye kati bo ke banaayitawo ng'obudde bulema ng'omusajja yekabira obujiji kibanga omusibe nga yeefuulidde oli abadde amudumira wamutaaza mukabya akamala kankome wanate tulibyongerako nga zutte byendaba nga waliwo ekibakyuseeko bannange bano batamya ebyo abakyala bakola sibakunga kyokka bafungizza